Blog Talk Radio.
Radite meno ngiye kubasuhuza kandi mbayikaze mu biganiro byacu hani mu kiganiro kidasanzwe muri kumwe nange Jean Paul Turayishimiye. Iki kiganiro cyacu rero kiribuze kuba kigufi, kikaba kiribuze kwibanda kuri urubanza rwa Nyamvumba Robert washyize hanze amabanga ya Kagame n'imikoranire ye n'abashumba Jean Damascene Niyongabo, kandi bakaba ari ibintu dusanga tumenyereye muri ibi ubusahuzi bukorerwa mu gihugu ariko bwihishe bihishe inyuma y'abashumba, ariko mu by'ukuri imifuka cyangwa se igifu cya Kagame ari cyo bakomeza guhahira. Ntabwo rero ari ibigusa turibuze kuvuga, turaza kugaruka kandi ku myigaragambyo yabaye muri Congo imbere ya ambasade y'u Rwanda. Haguyemo umuntu umwe mu bigaragambyaga, ndetse abanyekongo bakaba bavuze ko batazadekeraho batabonye ubutabera ndetse n'ubutabera bw'uwaguye muri iriya myigaragambyo. Rusesabagina umuburanira w'Umubiligi yavuze ko adakwiriye no kugira icyo abazwa kuko nta n'icyo agomba kuregwa, ko ubufatanye bwa Leta y'u Rwanda n'Ububiligi bwerekanye ko ubundi ibyo bamukekagaho atari ibi byaha bishobora kuba byaburanishwa ku rwego mu rwego rw'amategeko mu Bubiligi. Ni mukanya rero dutangira ikiganiro cyacu. Baradite meno ngiye kubaha ikaze, ni turashimira Jean Paul muri ikiganiro kidasanzwe. Nk'uko narimaze kubabwira mu nteruro, ikiganiro kiribanda cyane cyane ku rubanza rwa Robert Nyamvumba umaze igihe afungiye muri gereza ya Mageragere. Ntabwo turibuze kwibanda ku ifungwa rye kuko murabyibuka ko twabivuzeho igihe ya bamwemeraga gereza yemeraga ko bamusura. Umukoloneli ukuriye gereza yatanze uburenganzira ko yasurwa n'umuryango we, umugore we na mwene wabo undi mushiki we ndibaza, bakaza gufunga n'uwari ukuriye gereza watanze ubwo burenganzira. Ibyo rero sibyo ngiye kugarukaho muri iki kiganiro. Uyu munsi abakurikiye amakuru yo mu Rwanda, cyane cyane inkuru yasohotse mu kinyamakuru kibogamiye kuri Leta igihe, cyangwa se ikinyamakuru cya Leta nishaka mbivuge gutyo, cyanditse inkuru kivuga ku rubanza rwa Robert Nyamvumba rwasubitswe uyu munsi rutongeje kuburanishwa ku nshuro ya gatatu. Ntabwo ari ubwa mbere mu Rwanda basubika imanza, nta nubwo ari ubwa mbere ihonyorwa ry'amategeko rigaragara mu mikirize y'imanza mu Rwanda. Ntabwo ari cyo turi buze kugarukaho yaho kubera kutaburana kwe, ahubwo ni ibyagaragaye muri uru rubanza cyangwa se ibyo ikinyamakuru cyanditse byatumye numva nashobora kuzategereza ikindi gihe, kuko usomye inkuru nk'uko yanditse hari byinshi udashobora kumenya utabanje cyangwa se utashishoje cyane utasenguye cyane, cyangwa se hari n'ibyo bisaba kugira ngo ufite n'ibindi waba warakurikiye bisa n'ibyagaragaye muri urubanza ukaba wayihitaho nk'inkuru isanzwe. Inkuru ntabwo isanzwe, inkuru ntabwo ari inkuru isanzwe, ni inkuru ikwiriye ubushishozi, ikwiriye kwitabwaho, ndetse mbasezeraniye ko nzayigarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuwa kabiri. Ikiganiro igihe ni iki? Yewe ni ikiganiro cyangwa se ikiganiro uyu munsi, kuko n'ubundi urubanza rwe rwongeye gusubikwa, rukaba ruzasubirwamo cyangwa se ari bwo bazongera kugaruka mu rukiko, azaba ari ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda. Iki inkuru rero igamije cyangwa se iki kiganiro cyo muri aka kanya ni ukwerekana ubusambo n'ubusahuzi bwa FPR kora ikoresheje bamwe mu bantu iba yarashyize mu myanya ku nyungu zayo, yarangiza yafatirwa mu cyuho, ikigiranyo ni nyinshi, bakigira bere. Mvuze FPR ndavuga Kagame na Jeannette Nyiramongi ndetse n'iriya famiye First Family bonyine, abo ngabo nibo nshaka kwibandaho ndetse n'abashumba babo. Uyu munsi umushumba turi buze kugarukaho, turi butindeho, ni Jean Damascene Niyongabo. Iyo mvuze Jean Damascene Niyongabo, nubwo yendiye inkuru itari buze gufata kuri Alex na Bayingana, ariko iyo famiye ku bantu batazida Jean Damascene n'uwo nguwo. Jean Damascene ni famiye nyine, ni Jean Damascene Niyongabo ni kimwe na Bayingana, ni bari Bayigamba, mumbabare ntabwo izina rya kabiri njye ndifata, na Bayingana nako Alex Bayigamba je pense, ndetse na Bayingana iriya famiye isigaye ikoresha ibiterane muri Indianapolis, muri Indiana. Reka ngaruke kuri iyi nkuru by'umwihariko, kandi nk'uko nayo mbasize nzayigarukaho n'ikindi gihe. Urubanza rwa Nyamvumba Robert rwagomba kuba uyu munsi rwasubitswe, rusubikwa kubera yuko yavuze ko atarabona Nyamvumba uregwa, yavuze ko atarabona umwanya wo kubonana n'abaloya be, ntarabona umwanya wo kuganira n'abamwunganira, kuko ndetse uyu munsi yavuze ko atameze neza, ashaka ikindi gihe. Ubushinjacyaha ibintu bitangaje bwavuga ko bwiteguye kuburana, ndetse ko yahawe igihe gihagije, badagomba kurusubika. Mu bindi bishekeje ariko bitanashekeje cyane, kuko ubutabera byo bita ubutabera bwo mu Rwanda, ni umuntu uregwa akayabo ka miliyari 48 washaka guhombya leta miliyari 48, ushaka kuvuga ngo njyewe nditeguye ko aburana uyu munsi. Ese ubwo bumva agaciro cyangwa bumva agaciro k'ayo mafaranga cyangwa k'urwo rubanza uko kangana, cyangwa bashaka kuzana komedi mu rukiko mu bucamanza ngo ntabwo yasubikwa inshuro ngo amezi atatu yose, ukagira ngo hari ikintu batanguranwa nacyo? Reba urubanza regwa mu kuntu uremereye, miliyari 48 yagomba guhombya leta nk'uko biregwa, niba ari byo ukavuga ngo ntabwo ngo yiteguye kuburana, ngo ntabwo ngo mwasubika urubanza ngo kubera ko ngo mwebwe mwiteguye kuburana, ngo ntabwo byumvikana ukuntu atiteguye kuburana. Ari muri gereza, c'est vrai que ashobora kuba yarabuze n'abamuburanira, ashobora kuba nta mwanya afite kubera covid yenda baranamubujije kubonana nabo, ariko yavuze ko atarabona umwanya akimva atanameze neza. Ibyo birahagije yuko byumvikana, cyane cyane ko ari n'amafaranga menshi muri leta, n'urubanza rukeneye koko droise, uburenganzira bwe nabwo bwubahirizwa. Ariko nakayebo k'amafaranga, urabwira umuntu ngo yiburanire, urubanza rucibwe rukomeze muri ubwo buryo, keretse koko niba hari amandi matekinika yihishe inyuma ashingiye ku bindi ntazi bitari ibyo ngiye kugarukaho. Reka noneho jyewe mvuge yuko ku byo nzi cyangwa se ibyo nakurikiye, ngende byo nasomye. Nuko uru rubanza bavuga ko no mu gihe cya mbere batabonetse, hari igihe bagomba kuza mu rukiko nibaza. Ibyo ntabwo ari buri muntu wese bibaho muri kiriya gihugu. Ntibigeze bagaragara umunsi bagomba kuza mu rukiko, ari we n'abamuburanira, uko ikinyamakuru cyanditse. Ibyo nabyo ubwabyo bitera uhita ubyibazaho, bituma wibaza niba koko atari game irimo muri urubanza. Reka ngaruke ku cyatumye afungwa. Hari umunya Espagne watsindiye isoko, atsindiye isoko ryo kubaka amapoto mu mujyi wa Kigali cyangwa se nako mu Rwanda, reka ni kuvuga Kigali kose bavuze, atsindiye isoko hamwe ngo ni societe umunyamahanga yitwa Salvi Namin nibarize Dell, ariko isoko ryatsindiye reka mvuge yenda societe yatsinze ni yitwa Salvi Istanbul Electric, nibare Electric Wear and Patronics. Ibyo soko ngo byapiganwe hamwe ku bufatanye bw'iyo Salvi Istanbul Electric Wear and Patronics n'irindi yitwa ikindi kingina ko yindi kompanyi yitwa Loyal Trust Company. Ayo yombi ngo ku bufatanye bwayo arapigana aratsinda. Ibi bwabyo byaba ikiganiro kindi nacyo kihariye. Ayo masoko kugira ngo abariyo atsindira iryo soko na kwa ayo makompanyi ubwabyo ntabwo turabizi uko hari abapigana, hari impamvu ari ariyo yatsinze. Bagombaga kubaka ayo mapoto ngo afite ibirometre biri hafi igihumbi mu gihugu, ariko nyuma baza kugaruka sinzi ibyo bagabanyijeho kuri miliyoni zari 72 nandi baza kumvikana kubera impamvu ntazi kubera bijahari ya Minenfra baza kugabanya hari hasigaye miliyoni bumvikana kuri miliyoni 48 ubwo nyine n'umubare waho bagomba kugezenda bagomba gutambukana ibyo n'ibyabo gutandukana. Ariko muri iyo 48 bumvikanye bamaze gutsinda, Nyamvumba akaba yarahamagaye umunya Espanye amubwira ko aza mu Rwanda amaze kumenyesha nyine ko yatsinze, aza mu hoteli Kigali bagomba gusinya amakontra, ariko amubwira ko agomba gutanga 10% by'ayo mafaranga bumvikanye. Kuko nabivuze sindi butinde ku makompanyi yatsinze, hari nta utsinda bafite impamvu yatsinze, ariko 10% by'iyo kompanyi y'ayo makompanyi ndeho ndavuga ibiki, 10% by'ayo mafaranga ryagombaga guhabwa yari komisiyo. Kwa warambwiye tugomba kwishyura komisiyo, ariko ukayishyura niyo mugabo Jean Damascene. Ntabwo mvugishijwe, ndavuze nti niyo mugabo Jean Damascene. Impamvu nanjye mvuze niyo mugabo Jean Damascene, nibajije niba gihe kwandika niyo mugabo Jean Damascene atari ukuyobya uburari cyangwa niba koko bazi uwo bavugwa ariwe. Bakoze ikosa inshuro ebyiri mu nyandiko bavuga ko yitwa niyo mugabo Jean Damascene, ariko uwishyurwa babisobanuye neza ko ariko afite isoko ryitwa Master Steel, akaba ari ikiruganda rw'ibyuma hariya mu mujyi wa Kigali ndetse Kicukiro. Iyo Master Steel niyo umuntu witwa niyo ngabo Jean Damascene, ntabwo ari niyo mugabo, niyo ngabo Jean Damascene. Nkibaza ko jyewe sinzi niba ari paranoia yanjye bashatse guhisha diriya bashatse guhisha izina rye cyangwa se baryanditse nabi kubushake. Niba atari ibyo yenda bazabikosora, ariko jyewe imikino ya FPR nyine nta kintu na kimwe bafata uko babyanditse, ubona ko hari imikino barimo gukina. Ariko noneho bati iyo 10% niwo wagomba kuyaha niyo ngabo, reka noneho muvuge mu izina rye Jean Damascene. Jean Damascene uko nabasobanuriye uzi Alexis Bayigamba uzi Bayingana, ubwo noneho arasobanukirwa na Jean Damascene wari umushumba ukomeye cyane ruriye ruganda rwitwa Master Steel. Bavuga ko abarukurikirana hafi rwamaze hafi imyaka 10 rwubakwa rurimo rukora ariko rutatera imbere. Umunsi bagiye babonaho cyomoro Ivan Kagame akajya yirirwa ngo hari basa nkaho ari umuntu mbese ufite imigabane cyangwa se ahagenzura, nyuma y'icyo gihe bavuga ko uruganda rwahise ruzamuka ku buryo abantu bayobewe aho ukundi ruzamutse miraka cyangwa se ibitangaza bibaye, ku buryo umuntu ushobora gutekereza ko hari isano byabifitanye n'uriya mutungo wa Damascene yenda na Kagame cyangwa FPR, ntabwo yaba yibeshye cyane, ntabwo yaba ari kure. Urwo ruganda Master Steel ni uruganda turugarutseho ni rwo rusa nk'aho rwa nyiri rushyashya. Muzafungure rushyashya n'ubu tuvugana, andika rushyashya munsi ya Ebenezer Media Group urebe munsi yaho urabona Master Steel ihoraho, niyo publicity yonyine igaragara, ifa umwanya munini cyane kuri ya page ibanza. Iyo niba ari coincidence rero, mwege muri bera bajije. Donc Master Steel ya niyo ngabo Jean Damascene iba kuri Rushyashya, umushumba wa Kagame bizwi, ufite uruganda inakwiye Master Steel yabagaho umuhungu wa Kagame Ivan, abantu bamuvugagaho ku Kicukiro ko ahora hasura kenshi, nyuma yaho kandi rukaba rwara booming, rwarazamutse mu buryo butunguranye, urwo nirwo bavuga bagomba guha miliyoni 10 nako ubwo ni miliyari enye na 800, nduba ariyo kimwe 10 ari 10 ku ijana ya 40 miliyari. Ibyo simbitindaho cyane nabyo kuko tuzabigarukaho, ni ibintu biri interesa. Damascene ntabwo ari ubwa mbere avuzwe mu madiri nk'ayo ngayo ari mu bintu by'amafaranga, ariko nyuma yaho abo bayakoranye bakaba bari mu kaga cyangwa baragiye mu kaga. Hari Musoni James Damascene, hari ayo madiri na ba Musoni byageze byarangiye Musoni James ari ubaye igitambo, yewe hari ibingira tugeze kubivugaho, ntabwo ari kuri radio tema, ariko igihe mu kiganiro nibaza ari uyu munsi nakoraga ku nari nsanzwe nkora kuri radio tahuka. Hari bya mirimo nabyo narabivuze, ibya ba Karenzi Karake nabyo twa tugikurikirana, ndetse na Kayonga, amadiri yose abo bantu bose yagiye agirana nabo ibintu akariko akarangiza ariho abatanze cyangwa se yenda bari imitego bategana na Shebuja donko na boss we, akaba ariko adashobora kubwira abandi dosiye ariho. Ku rundi ruhande rero, reka tugaruke kuri iriya kompanyi ya Master Steel na Nyamvumba. Nyamvumba kuba yaragiye muri RIP akabyemera ati jyewe nibyo koko, ruswa nako komisiyo jyewe naramubwiye agitange, sinamubwiye ngo yime, namubwiye ahantu agomba kwitanga. Aho yagomba kwitanga ni muri iyo ni kwa niyo ngabo na Master Steel, ntabwo byari ibintu Nyamvumba we ubwe yibwirije. Nariya makompanyi usanga ari amakompanyi aba yamaze kuba tekinika, kuba bayatekinite kuva no mu mahanga, ntabwo ari coincidence. Uru rubanza rero rurimo ibizaruvamo, nibyandi bajya bavuga ngo imizinga yavuyemo imyibano harya. Ibi rero ntabwo ari ubwa mbere bibaye, reka nzi mbabwire ukuntu ubujura ubujyana directement mu nzu ya Kagame, ukuntu bifite signature ya Jeannette n'iya Kagame. Muribuka mu biganiro nakoze, nakora reference mu biganiro nakoze kera kuri Simerwa n'abanya South Africa bayiguraga, bariho bayigura, nabwo mu ipigana ryakoze Mbundu wari ukuriye yigeze gukurira Crystal Ventures, niba nibuka neza niba ari Tristar Mbundu, icyo gihe yarakuriye secteur privé, ntabwo note zanjye nkizifite ariko ndagerageza kubabwira ibyo nibuka. Mbundu yanditse yohereje yasibabatse ba South Africa avuga ko ayo masoko ariko yohereje inzandiko zagomba ko gusinyirwa muri presidency igashyirwaho umukono. Izo nyandiko zirimo commission, harimo commission ya miliyoni 2.3 z'amadolari zagombaga guhabwa RPF cyangwa se Tristar cyangwa abo izo kampanyi za RPF. Ariko Mbundu kubera na IVT we yumvaga ko Ines Mpambara yizewe cyane, abizi neza uburyo yizerwa na Kagame, yumva ko nta kintu yamuhisha, nta n'impamvu yo kumuhisha hari. Aramubwira ati usinyishe ibyo bintu vuba bigire bive mu nzira, aba ba South African bagiye guteka ingova andi sensisi miliyoni zindi za komisiyo zoze, ati His Excellency arabizi nawe what His Excellency nawe arabizi afanda arabizi Ines Mpambara ati njye ngomba kujya gukurikiza amategeko nkaba umuntu uri ethical. Ati barashaka gukoresha amakosa miliyoni zingahe ngo nayo ngo asinye komisiyo nguri mu bintu bya nguri mu bantu barya komisiyo. Kagame icyo yakoze ntabwo yafunze mbundu, cyakora yamwirukanye muri secretary prize. Ahuri wavuga uti yenda hari Kagame yari umwere, buriya niyo mpamvu igihugu koko arwanya ruswa n'uyu munya Espagne yagiye abwira ngo yagiye kurega RIB Damascene nako Nyamvumba aravuga ati baraho baransaba ruswa, ati kandi ndabizi ko igihugu kivugwa mu isi hose ko nta ruswa kigira, ndetse cyabaye kiri mu bihugu bya mbere birwanya ruswa. Of course hanjije aravuga bati no mufunge Nyamvumba Robert abe igitambo kugira ngo Kagame asohokemo ari mweranda agaragare ko we ibyo bintu byose ari amaguye abadafite mu ruhare. Ngiyi inkuru nzagarukaho mu biganiro byacu, ariko muyikurikirane hafi. Nibura iyi ni fondation izatuma ubutaha uzayikurikiraho uri ufite amatsiko, una uzi naho bigaba, aho biva naho bigana. Waba ushobora kuvuga uti yenda hari uribaza ko guno gusubika byonyine uru rubanza no gusubika uru rubanza ubwabyo inshuro zingana gute, haracyarimo amatekinika urubanza ntirushobora kuburanishwa mu mizi. Ni nk'uko abantu uyu munsi bibaza bakavuga ati se ko tubona muriho mutubaza ibintu bya byo muri Minefra ko ministre wa Minefra tutamubona. Ibi byose byakwerekana ari amaguye ya Kagame n'abo bakomisiyoneri be, abo bose ni abashumba n'ibintu akora abizi. Ngiyi inkuru ya Robert Nyamvumba muri make in a nutshell, nuko iteye. Ibindi muzagenda mubikurikira guhera ahangaha, izabaha umucyo y'aya matekinika. Nizere ko uyigiramo intere nk'iyo nyifitemo. Ubujura bwa Kagame na famiye ye bakagenda bagafunga umuntu kubera ko ngo babonye ko bayabaye expose, ariko bababaye noneho ahanibwa ni babaye Autriche bahisha umutwe, ariko ibindi byose bigaragara barafashwe bafatiwe mu cyuho. Jean Damascene kuki adafunzwe niba koko Kagame ari umwere? Iyi ni signature ya Jeannette Nyiramongi na Kagame, kandi barabiganira. Bamwe baravuga ngo ni Jeannette gusa ngo no, Jeannette aravuga ati bindekere nta kibazo. Of course nibiba gufunga Nyamvumba babwiye iki? Gereza ninde uzabaho ubutabera se? Bavuge babice usanga yenda na Nyamvumba ibyo ngibyo yazize akabagatereka nze mbatera ubwoba mbere mbahamure. Nuzagusura nuzagira gute? Ukumba ugomba guceceka ukaba igitambo cyacu ishema ryacu tukagaragara nk'abantu entegahe kugira ngo hari ikindi azize, ariko no kugira ngo bisohoke noneho bigaragare zira investigation za RIB zijye hanze nta muroya wagarutsemo. Halo ya wagarutse by the way, hawe haje mu rukiko n'ibintu bya leta bikaba byasohotse mu gihe. Ibyo nabyo nibyo gutega biri. Ngibyo rero ngo ubwo bujura bwamaze bwariyogoje kiriya gihugu, ahize ukibaza impamvu abaturage bapfuye bashize za miliyari na miliyari zishobora kugaburira igihugu cyose nk'icyumweru, cyangwa se abashonji bose bashobora kurya n'ukwezi kose, bariho barazishyira mu mifuka yabo bazijyana amasosiyete atazwi hanze. Ibyo kuvuga ngo Nyamvumba arafunzwe ntacyo bivuze ubusa. As long as integrity ya Kagame igumye ari intact na Jeannette abajura kabombo barya ibintu imitsi y'abaturage bakarya imfashanyo bakiba ibintu byose abina amafaranga aturuka hanze yo gufasha infrastructure. Mwibuke ya miliyoni 200 bavuga niba atari miliyari baya ntabwo ari miliyari zabuza ziriya za ziriya za miliyoni 200 miliyoni none biya proje ya Rukarara barambuje ngo sinkayite Rukarara ya Musoni James hari uwo bigeze bafunga se ahubwo bafunze umunyamakuru Bideri muri New Times we expose nibyo bya nyamvumba ibingibi ibi nzabikurikirana abafite amakuru arambuye kuri iki kintu abari i Kigali mu Rwanda munyandikire mu ibanga kuri WhatsApp yanjye 508-335-8771 508-335-8771 mumpa andi makuru mwumva akenewe kuvugwa kuri iyi nkuru. Reka ngaruke mu kanya ku nkuru zo muri Congo n'abapfuye mu myigaragambyo, ni mu kanya gato cyane, ntabwo ari mbatindira, mube muryoherwa n'akaririmbo. Ntabwo mbatindira rero, reka nkuko nari mbasezeraniye ngaruke kuri iyi nkuru yo muri Congo, nayo tuzagarukaho minsi iri imbere. Hari ama audio menshi ariko mwumve reportage numva ari ya ikinyamakuru TV5 cyavuze kuri iyi myigaragambyo, ariko tuzayigarukaho mu majwi y'abanyekongo ubwabo.
Un rassemblement interdit qui se termine dans la confusion. À coups de tir de gaz lacrymogène, la police empêche les protestataires de se rendre devant l'ambassade du Rwanda.
Nous nous donnons confiance à notre police. Nous sommes allés nous-mêmes pour qu'ils nous encadrent et pour que nous puissions marcher pacifiquement jusqu'à l'ambassade. C'est alors que la police prend la décision de tirer sur un de nos jeunes gens qui est tombé sur place. Alors ils ne sont plus policiers, c'est une milice.
Une manifestation à l'appel de Filimbi et de la Lucha, deux organisations de la société civile qui ont toujours lutté contre l'ancien régime de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ils partagent un même mot d'ordre, l'expulsion immédiate de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. En cause, une polémique née sur les réseaux sociaux. Tout commence le 24 août, jour anniversaire du massacre de Kasika dans la région du Sud Kivu en 1998. Un internaute évoque les militaires rwandais qui ont tué sans relâche plus de 1100 personnes et brûlé des villages. En réponse à ce tweet, Vincent Karega réfute une telle mise en cause de son pays.
Narratif simpliste pour des accusations graves. Accusé sans évidence s'appelle calomnie. Circonstances de crime et identité des criminels non dévoilées.
Un message rapidement effacé, mais le mal est fait. L'ambassadeur est accusé de révisionnisme.
Nous ne pouvons pas accepter qu'un Rwandais, alors qu'il y a un rapport officiel, financé, contrôlé, publié par l'ONU, les rapports mapping, qui a établi clairement que l'armée rwandaise est impliquée dans le massacre dont sont victimes les Congolaises et Congolais à l'Est.
Le porte-parole du gouvernement congolais comprend l'émoi suscité par les propos de Vincent Karega.
J'ai condamné cette attitude négationniste. Et le chef de l'État a reçu l'ambassadeur rwandais. Il lui a dit ce qu'il pensait de cela.
Les autorités de Kinshasa veulent calmer le jeu. Pour elles, la responsabilité de l'État rwandais n'est pas engagée. De son côté, Vincent Karega se défend de tout révisionnisme, mais cela ne suffit pas à calmer la colère d'une partie de l'opinion congolaise.
Barakoze badushangije aya mashusho ndetse n'amaudio. Ikintu kimwe gusa ahangaha ngira ngo garukeho nuko Karega nkuko bavuga kuba tuvura muri Gifaransa muri makereka maze nsubiremo amagambo magufi, nuko imyigaragambyo yabaye uyu munsi yasabaga ko Karega ataha mu Rwanda cyangwa se ambasade igafungwa kubera amagambo yavuze yuko y'agashinyaguro asa nkaho atemeranya n'ibyo mapping report yavuze y'ubwicanyi bwabaye muri Congo, ndetse Leta y'u Rwanda iriho ubu ngubu yagizemo uruhare. Iyi myigaragambyo ishobora kuzakomeza akaba haguyemo umuntu umwe, ariko abakongomani ntibazaruhuka. Bavuga ko harimo Lucha ndetse na Filimbi bari baorganije imyigaragambyo kandi bazakomeza. Ikintu kimwe ahangaha Leta y'u Rwanda babeshye mu minsi yashize, banditse inkuru ngo Karega yagiye kubonana na Perezida Tshisekedi. Amakuru dufite avuga ko ahubwo yari yamuhamagaye kubera amagambo yari yavuze, ndetse anamusaba kwitondera ibyo avuga kuko bishobora guteza ikibazo n'icy'umutekano we, no kumurinda ubwabyo bishobora kuzababera ingorabahizi, bishobora kuba byatuma badashobora bafite impungenge z'uko umutekano we waba ikibazo, bikazana skandale diplomatique. Reka rero mu kanya nk'uko nari mbabwiye, tujye gusoreza ku nkuru yo muri inkuru ya Rusesa Bagina umubirigi umuburanira, umunyamategeko umuburanira yavuze ko ashaka, ndetse avuga ko nta n'impamvu abona akwiriye kuburana. Nihanganira akanya gato gusa, ndio ndashaka amajwi. Basezeranye rero, reka twumve umuloya wa Paul Rusesa Bagina icyo avuga ko ibyaha aregwa ndetse n'ifatwa rye. Aha ni kuri mikro ya Venoste wo muri VOA, reka tumwumve.
Paul Rusesa Bagina mu mategeko umubirigi Vincent Lurquin aravuga ko umubirigi bwamenyeshejwe ifatwa rye ku cyumweru mbere y'uko yerekanwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza RIB. Arasaba Leta y'u Rwanda ko yatanga ibisobanuro, akavuga ko u Rwanda rwasabwe na Leta y'Ububiligi kandi nawe akemererwa kumubona. Ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Bavuze ko yafashwe ariko ikitumvikana nuko Leta y'Ububiligi yamenyeshejwe ku cyumweru, nkaba nibwira ko mu rwego rw'ubufatanye bari bakwiye gusobanurira Ububiligi impamvu n'uko byafashwemo abamufashe. Icyo nakubwira ni uko Ububiligi nta ruhare bwagize muri ubwo bufatanye, nibwo umunyamahanga u Rwanda ruvuga, ntabwo tuzi aho bishingiye. Mwaba muteganya se gusaba ko umwunganira aburanishirizwa mu Bubiligi? Uwo mwunganira ntabwo agomba kuburanishwa, keretse bigaragaye ko hari ibyo yakoze kiburanije n'amategeko. Bazabanza babitwereke. Hari igihe Leta y'u Rwanda ibisaba abantu batavuga rumwe nayo bari mu Bubiligi bakabazwa. Kuba Rusesa Bagina atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ni ibintu bishoboka, ariko ntawe nzi uvuga ko yakoze ibyaha bigomba kumugeza mu bucamanza. Muri aka kanya ikibazo si ukuburanishwa, Ububiligi buramuzi, nta kirego cyatanzwe mu Bubiligi kigaragaza ko hari icyo yakoze kinyuranyije n'amategeko. Ntagomba rero kuburanishwa, ahubwo akwiye kurekurwa, akarekurwa, akoherezwa hano mu Bubiligi, bityo ibintu bigashobora gukurikiranwa mu buryo bukwiye. Amakuru dufite aravuga ko Paul Rusesa Bagina yigeze kubazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha bw'Ububiligi ndetse n'aho atuye hagasakwa.
Il a été interrogé en Belgique à côté de lui quand il a été interrogé, il m'a interrogé sur des sur base d'informations.
nibyo yarabajijwe mu bibiki nari mwicaye iruhande ariko yabajijwe hashingiye ku makuru yari yatanzwe na Leta y'u Rwanda kandi byakozwe hari uwungirije umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda iyo ububiligi buba hari icyo bumushinja aba yarafashwe ariko siko bimeze niba ntacyo bahisha niba twemerere tumubone babwire Leta y'ububiligi uko ibintu bimeze basubize Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'ububiligi yasabye ibisobanuro niho tuzamenya uko byifashe ariko magingo aya icyo nakubwira ni uko ari jye ari na Leta y'Ububiligi ntawe uzi impamvu yafashwe
ni moi ni les autorités belges n'ont d'information par rapport au pourquoi de cette sécurité arrêtée.
Namwumvise rero ni VOA mu yabajije uburanira mu Bubiligi uburanira Paul Rusesabagina amakuru twamenye nuko nayo kandi mwakurikiranye ko ya jet privé yagiye mu Rwanda directement ndetse ikaba igihe ikinyamakuru igihe cyashyizeho video ivuga yuko bagaragaje ko ngo ikanomba ariho hantu yafatiwe titre ndayifite ariko bahise basiba iyo nkuru titre ndayifite ariko iyo nkuru bahise bayisiba reka tuze kureba yenda hari dushobora kuyaprodinga cyangwa kuyishyira kuri YouTube gusa nuko ayo makuru yuko yavuye yageze i Rwanda bashaka gusa nkaho bavuga bati ne hatwamufatiye ku butaka bw'u Rwanda n'ibintu bashatse gutekinika ku munsi w'ejo ariko basanga yenda byaratinze babuze uburyo babihindura cyane cyane ko na UAE cyangwa se United Arab Emirates yari imaze kuvuga ko nta ruhare yagize byabindi rero RIB ivuga ngo ni ku bufatanye bw'ibihugu n'ibindi bikaba bigiye kubikinyoma ndetse bikashobora kuba byazanira akaga Leta y'u Rwanda ko byagaragara none ko ari abantu bajya mu bihugu bindi bakajya gushimuta abantu. Ikiganiro cyacu rero nahakigarukiye nizere ko muzaza gutega amatwi muri benshi ibiganiro byacu bikurikira cyane cyane ko tuzabavira imuzi ibi byose twarimo tuvuga ahangaha n'ibindi byinshi impinduka zikomeza kugenda zihuta mu gihugu imbere yari raditemi rero mu kiganiro kidasanzwe mwateguriwe kandi mugejweho nanjye turashimi Jean Paul.
Ninde wakwirengagiza abo bangana ninde ubona mahari hariya